DatimSafi.com.
Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dereva wangu, lete usukani bwana, niko tayari tena kulisongesha gurudumu mwana, na siko tayari kuishia njiani mwana. Ni kweli kale yangu bwana inatisha, 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 inatisha kweli. Ni kweli kale yangu bwana haipendezi, haipendezi. Ila sipo tayari kuipa kibali tena, na wala siko peke yangu, siko peke yangu bwana. Niko nawe bodyguard bwana, bodyguard wa maisha yangu, wanihakikishia ulinzi. Mwana na lindwa na bodyguard, 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 bodyguard. Mwana na lindwa, mwana na lindwa na bodyguard, bodyguard. Bodyguard, bodyguard. Mwana na lindwa. Nifike Kanani salama, adui zangu umewapa giza bwana, washindwa ona wapi wanipeleka bwana, washindwa ona wapi waniongoza bwana, kweli kwako ni hakika. Oh, oh, oh. Na wala siko peke yangu, siko peke yangu bwana. Niko nawe bodyguard bwana, bodyguard wa maisha yangu, wanihakikishia ulinzi, ulinzi, ulinzi. Mwana na lindwa, kweli na lindwa, na bodyguard, bodyguard. Bodyguard, bodyguard. Uyo bodyguard. Mwana na lindwa, kweli na lindwa, mwana na lindwa, na 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 na. Na bodyguard, bodyguard.
Anilinda kweli.
Bodyguard, bodyguard.